get on you. You're my sweet baby.
City of sound. City of sound.
On you, choni mwingine kama we. Umenikali yako, mwenzako. I need you one more night, kimoko. So baby wine ale wine, shamba nisha lima mbegu na itaje panda. Unanifaa maishan, kozu kona swaga zenye nina zozipenda. So baby wine ale wine, shamba nisha lima mbegu na itaje panda. Unanifaa maishan, kozu kona swaga zenye nina zozipenda. Let me show you ninavyo kupenda. Let me hold you, nitakufuata kote utapokwenda. Oh, let me show you vile ninavyo kupenda. Let me hold you, nitakufuata kote utapokwenda. Baby, treat me like a kid, you give all I need. You keep your eyes on me. Okay, so baby, baby, please, would you like if I sati? Oh, baby, baby, please, wala usimaindi kusupoji. Okay, so baby, baby, please, would you like if I sati? Oh, baby, baby, please, wala usimaindi kusupoji. So baby, why not a wine? Shamba nisha lima mbegu na itajipanda. Unanifaa maishan, kozu kona swaga zenye nina zozipenda. Let me show you vile ninavyo kupenda. Let me hold you, nitakufuata kote utapokwenda. Oh, let me show you vile ninavyo kupenda. Let me hold you, nitakufuata kote utapokwenda. Baby, yeah. Oh, na 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 na. Baby, yeah. Oh yeah. Oh, na 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 na. Baby, yeah.
Baby,
oh, na 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 na. Baby, yeah. Baby, oh, na na.
Tell me what you need, say what you want, baby. Yeah, skip a single on this.